madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo si heer sare ah u soo dhaweeyey madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa uga mahadnaqay in dowladda Kenya ay hormuud u noqoto ciidamo caalami ah oo booliis ah oo la geynayo dalka Haiti si ay wax uga qabtaan kooxaha burcadda ah ee xasilooni darrada ka wada dalkaasi. Inkasta oo ay dalka Kenya ka socdaan loolan sharci oo su'aal lagu gelinayo in Kenya ay ciidamo u diri karto Haiti, madaxweyne Biden ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Kenya ay noqon doonto gaashaanbuurta koowaad ee Mareykanka marka laga reebo dalalka ku jira isbahaysiga gaashaandhiga ee NATO ama non-NATO member.
First, I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally.
Ugu horreyn waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku dhawaaqo in aan golaha Kongreska kala shaqaynayo sidii aan Kenya ugu dooran lahayn gaashaanbuurta koowaad ee Mareykanka marka laga saaro dalalka ku jira isbahaysiga NATO ama non-NATO member. Taasina waa natiijada sannado badan oo aan iskaashi ka lahayn howlaha la dagaalanka argagixisada ee hoos loogu dhigayey ISIS iyo Al-Shabaab ee gobolka bariga Afrika, ayuu yidhi Biden. Tallaabadan ayaa ka dhigan in Kenya oo hore u ahayd saaxiib dhow oo Mareykanku ku lahaa gobolka, taas oo kala shaqaynaysay dhinaca la dagaalanka argagixisada, inay haatan noqon doonto saaxiib caalami ah oo saameyn ku leh dalal badan oo caalamka ah. Kenya ayaa noqonaysa dalkii ugu horreeyey ee ku yaalla wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ee heerkan gaadha. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay sidoo kale sii xoojin doonaan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Kenya.
So today we're launching what we're calling the Nairobi Washington Vision. This initiative is going to bring together international financial institutions and nations.
Maanta waxaanu daahfurnay barnaamijka la magacbaxay himilada Nairobi iyo Washington. Hindisahani wuxuu isu keenayaa hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah iyo qaramada kale ee caalamka si loo abaabulo tasiilaad loogu talagalay dalalka deymaha lagu leeyahay loona diyaariyo in shirkadaha gaarka ahi ay heli karaan maalgelin, lana dhiirigeliyo hannaan ama aheed la awoodi karo daah furan oo waari kara. Kuwaasi waa himilooyin waaweyn oo waqti qaadan kara in horumar laga gaadho, ayuu yidhi Biden. Madaxweyne William Ruto ayaa ugu horreyn uga mahadnaqay madaxweynaha iyo shacabka Mareykanku sida weyn ee ay u soo dhaweeyeen, isaga oo sheegay in safarkiisani uu ku soo beegmayo lixdan guurada ka soo wareegtay xidhiidhka Mareykanka iyo Kenya.
My visit provides us, Mr. President, with the opportunity to celebrate 60 years of bilateral relations rooted.
Safarkaygu wuxuu mudane madaxweyne fursad noo siinayaa in aan u dabaaldegno lixdan sano oo ah xidhiid laba geesood ah oo ku qotoma mabaadi aan wadaagno oo ay ku jiraan xorriyadda, dimuqraadiyadda, isku xukunka sharciga iyo sinaanta, ayuu yiri William Ruto. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dalka Kenya uu noqdo furaha wadamada gobolka ama albaabka laga gelayo dalalka geeska Afrika iyo weliba wadamada la isku yiraahdo Great Lakes.
On regional peace and security in the Horn of Africa and the Great Lakes region, I express optimism that Kenya and the US will innovatively design appropriate defense and security.
Marka laga hadlayo arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada ee gobolka geeska Afrika iyo wadamada Great Lakes la isku yiraahdo, waxaan ku niyadsamahay in Mareykanka iyo Kenya ay si hal abuurnimo ku dheehan tahay ay u qaabayn doonaan hannaan difaac iyo mid amni oo ku habboon, kaasoo ka caawin doona Kenya oo ah furaha gobolka iyo guud ahaan gobolkaba in ay wax ka qabtaan caqabadaha dhinaca nabadgelyada iyo amniga ee haysta, kuwaas oo hoos u dhigaya bidqabka shucuubta, gaabisna ka dhigaya horumarka, islamarkaana saameyn xun ku yeelanaya dimuqraadiyadda, ayuu yidhi William Ruto. Tallaabadan uu Mareykanku ugu xushay dalka Kenya inay ka mid noqoto dalalka gaashaanbuurta dowla leh Mareykanka marka laga saaro dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ayaa muujinaya in siyaasaddii iskaashiga ammaanka ee Mareykanku ay u jihaysanayso dhinaca bariga Afrika xilli ay ciidamada Mareykanku ay ka baxayaan dalka Niger, taasoo fursad u siinaysa in ciidamada Ruushku ay fursaddaas ka faa'iidaystaan. Sarkaal sare oo u hadlay Mareykanka ayaa u sheegay wariyaasha in maamulka Biden uu ku wargelin doono golaha Kongareska arrintan, taasoo laga yaabo in ay ku dhaqan gasho muddo 30 maalmood gudahood ah. in Kenya ay gaashaan buurso kala noqoto Mareykanka ayaa fursad u siinaysa in ay heli karaan kaalmooyin dhinaca militariga ah iyo kuwo maaliyadeed oo ay helaan xubnaha isbahaysiga NATO, hase ahaatee kama mid noqon doonaan heshiiska difaaca ee u dhexeeya dalalka xubnaha ka ah NATO, kaasoo ah danta isku haysa dalalkaasi.